Stay away in the building.
Jam on the beats.
Let's get back to the topic. Let's go.
Kwa game ni mfarme sina hofu ya vita. Kama Rwanda na Kagame niko top kabisa. Wajinga shajaribu tu anyway, mchofu kwa fitna. Mwisho wake akambulia tu makovu kwa kichwa. Na walipua boom kama bomu ya hitra. Wakija kushtuka chali hao ni wabovu wa fikra. Mwasibu niko nanyi kama tochi na giza. Na kitu kitha nyongwa ata kama upungufu wa rizra. Still mini VIP. Na speak kwa codes japo sija soma DAT. Niko top in da Murize TID. Shika mic wanajua CRT level frani hivi zimenyoka sonekani mtanika niko boda,
niko boda.
Bazi nyingi mazeka niko rock up na freestyle wanafanya kwangu ni kama warm up
wanabebwa
katabu nyingi nuswedi uwe takula ngumi nyingi pakwa kuwe
wanabebwa
katabu nyingi nuswedi uwe takula ngumi nyingi pakwa kuwe
wanabebwa
katabu nyingi nuswedi uwe takula ngumi nyingi pakwa kuwe
wanabebwa
wanabebwa
mwenye kicha na meza hoja bila mantik yunyusa ni merudi kuwa bonga moja moja bila drumsticks haina baby mama drama wote mekwama kwa skana na imebai nika nyeni skamas hati mkoresi mnafukuza mikwanja dalali gani baby face muza viwanja mnajipata bon here here don't lia lia ukumbuki samaki ulichuza shinyanga
ndiyo mnachana sana ndiyo mnachana sana mbeleko mnazo bebewa mkajio na special mnanizidi show off amiwezi kwa showcase na wengi mko so broke should I throw some more shades usini toy kwenye emotion amani B.O.B. na emba portion ain't softened straight watch it machata straight fashion unju bini unuki straight conscience chat biz mtachezea sana vipara puiso nao makipa imara wanaopenda masihara ya kuwacha lango wazi kadiara au kamara mtafungisha alafu kwa wauni we paradiso
wanabebwa
katabu nyingi nuswedi uwe takula ngumi nyingi pakwa kuwe
wanabebwa
katabu nyingi nuswedi uwe takula ngumi nyingi pakwa kuwe
wanabebwa
katabu nyingi nuswedi uwe
wanabebwa
takula